Exclusive from ZambianTunes.com.
Ndirole nindi nene zona zankazi yu Jiri jonze jiri njimage befe giti Mlingo weze drabwino topiro gwira na bwino Pachingerezi kumpakiti Ndiposendi kusamala zankazi wina kupatula uyu Enandi kuwatira dumu mainse giti Kandala makumwendi mapeza pakutapa mwezi Tizakala pansi together kumenya mabajeti Tikalipira ya nyumba ya renti kwina kutikumanga yatu Kukabwera change shopping iku supermarketi Onaza konzanga baby Bali bayi chincha inendeka Chiri chonze nchako Olo yanga wale tifeni Uli perfect
Kiti amati
kuli meko perfect kiti Akata kuona
Kope yako baby
Ye mwe amati sadaone perfect kiti Akata kuona Tupirako baby Atatula pansi udindo Wabungwera imperfect kiti Mereza, kutikuli mapefekiti Atatula pansi udindo Wabungwero pezera natifukwa Kufo mereza, kutikuli mapefekiti Ye mwe amati kuli bepefekiti Akata kuona kope yako baby
Ye mwe amati kuli bewa pefekiti Akata kuona tupina kope
Funny baby, pali bezo pangana chiti I love you for real, now and forevermore Osandika ikira sine sasi pekiti Onazakaleza pita za tala za tsopano za awiri baby No ma drama, no chip wiri kiti Ndipo sindinga lole wina akuchaire Akusewere te my first lady Ulemu wako, risipe kiti Mawati pita kumpingo kaya kukoti tika saine mareji certificate Chumozi mozi katundi wagula mshopu umbo nindi marisiti Sizo ungo tenga na panjira opanda protoko Ngati malonda ogula kwa mavenda muma streeti Timasuke tipanga mwana azindi chula atati Umozi waka mareji pro otakiti Pangono ndipangono baby Kulina titsa kwera renji Koma lelo titsi kwera kastare tipeni Uli perfect
Ye mwe amati kuli meko perfect kiti
Akata kuona
Kope yako baby
Ye mwe amati sadaone wa perfect kiti Akata kuona Tupirako baby Tatula pansi udindo Wabungwera imperfect kiti Kutani
Fomereza, kutikuri mapefekiti
Atatula pansi uche amani wabungu